yande joni wittere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori Diagnal Lemon Soumana Amadou jangantan habaruji ɗi goho fuginan koye kibaruji ɗi. Julɗe layya hitande hikka fordi e ase ɗiɗi lewru septembre garoru ndu enda han ɗum wonno ko sabara modi baaɓe leydi Niger andini keñam. Adduɗan neto neɗɗo jingonoɓe suudu baaba gonɗo koda yeto e namaradi kañum joganoɗo o yo fama ndenne o wurtake kasu ko wattu lewru ni endam. Nonni fande yewtere men pinne studio kalangu no dara filla kullantareje gollitirte nder galleji kesi ɗi jamani watti. Julɗe layyani hikka o endan ni waɗan e nder fawarde joni ase gartowo nonni ase ɗiɗi lewru septembre ɗon dowrojo endan ɗum wonno ko fawarde jondi konɗan ni hono sawara modi baaɓe dow filla arsilama ko leydi Niger andini keñal nde enda e nder kikiɗe ɗo endan gallu ñemeñ ɗum dukonna ɓe mbi'i ɗum ɓe kolli ɗum fa woɗi ko wata ko tawi himɓe faami hande subaka o bandimin ni goto mbiyeteɗo Moussa Hassan yeyi yewdido e mbiyeteɗo docteur Boubacar Saydou Touré laati secrétaire général mo hawritel arsilamako leydi Niger o lamni ɗum fa woɗi
pour la fête de Tabaski.
Hande ko nalta julɗe lale leydi fuu nde lewru ndu darake no haalan ñalande nde juulete fedde hawjinde diina alsilama gal nde yi'i lewru ndu keŋam ndenne leydi makka nde artinmi yiide ndu ndeni o ƴeewi ƴeeñol alpha leydi makka andinta ɗum ndeni leydi makka artimin yiide lewru ndu do ƴeeñol alpha ñalade alkamisa nden watta nde gooji gom ɓe njuulatana mawde de amma enen kay en njuulatanana ñande asabe o ndeni on tokkitake limore nde darake lewru ndu le leydi Niger asawe on balɗe sappo ɗen potodirta nden ɗe julɗe layya ɗen enen limore leydi men Niger ñalande jeena ɓere nde mawde nde woni ko fotodirta ñalande sappo ɓere nde fotodira e asawe nde.
Le vendredi sera le 9e jour donc le 10e jour c'est le samedi.
Mbiyeteɗo adduɗan neto laatiɗo neɗɗo noon tawa le himɓe jingono ɓiɓɓe leydi gon e le fete wiyetende koda yeto enna maradi joganoɗo e kasu ko wattu lewru ni endan ni o yo fama subaka o enna ɗum dukonɗan ni wonno ko sérea makko taƴa to enna maradi sérea o dukonɗan holli wiide ke illu ko waɗano sappo lewru avril wiide ke hono kullantereje ko yowano dow makko dow filla tumu e fawade joni dukonɗan ni hono ko gouverneur kañum e maire mo jiratawa ka en woni ko noddimo sérea o endan ni wiyama sériaji ko deka do makko ɗum enna wawata nangude mo ɓurde ɗon enda maître Ibrahim Oumar kañum woni jiwdo makko nani ko o haaldo filla majju o haalni bandi Mohamed Mamma.
Hande kiite ɗen taƴama dow haalaji ɗiɗi ɗi koɓe gon iɓe tumiramo ngam juuju on yoofi abduɗan neto nder kulle ɗe fuu ko o tumira e haalugo juuju on faami ko gongano delle hannden o hootan nder koreji makko komin giɗi ni wakkati fuu gonga wanga dow fewre no ɗum waɗira hannden.
Ko seyeɓe wonɓe le commune jura commune caɗu ha nene kamɓe du konɗa ni ɓe gaɗino hono jippu dabare fa ɓe jippina maire maɓɓe on enda ka noon wakkati koɓe gaɗino fawni ni koɓe gaɗi sappugol ngol enda sappo on enda hokkowi hono himɓe sappo ɗiɗon woni ele conseil ɓe sappo e jeɗɗon ɓe wiɓe ha o acce o jooɗo e jonde makko kanko maire on joyi on wi o hani o itte ndenne ɓe keɓa e jama ko ɗum waddi ko farju kanko maire o weltake sanndo majjum en kettinanen Saadu Yahya maire commune mo caɗu ha wakkati hono sappo on waɗano hanti
telkuru resanu du gam mi jippine wittaki delle weltare ɓerne noon yaade he am gam ankuwaɓe am ɓeni ɓe muyana ɓe itta kam yeeso meri on dey ni heɓaki gam ko ɓe muyi heɓaki amma ko welira he ɓerne ɓe himɓe suɓi watti yeeso acca sonnugo dimaku mu'en gam himɓe hokkuɓeɓe ceede miijana hunde fuu ceede no sewda ɗum ɓe anday ko nder leydi men di leydi anduni laabi démocratie non ko handi woni conseil ɓe paama golle maɓɓe hana sotta dimaku mu'en gam welna ɓerɗe woɓɓe ko woɗi woni ɓe ƴeewa laabi wonnoji commune maɓɓe
du développement de leur commune.
Nanni wontara fila ko darto ƴuwani mawde toɓonto enda nder département mo walan waddi ko fani waɗi bonanaji kewɗi le commune ji ɓatti ton enda commune ton kiwindi on enda no tawa le commune ji keɗɗi saɗorma har fila ko darto lawol jaati ƴuwoɗo enda faya nokkuje goɗɗe lawol ngol taƴingol wawata tokkede hande subaka Oumar Hamma bandimin noddi Alimu Hassan maire mo ton kiwindi o fammini en hono ni enda
Vous savez, la route de Mangaisé, c'est...
Oda andi lawal Mangaisé ngol kawani wuddu arzuku komini motondi kiwindi. Engol lawa ne loreji yudata nyamduji ngadale komini ongata. Kadi ndudo nimpe tokata nja lumo Mangaisé ngon chodoa dabaji. Onji ina handa nyaloma alkamisara nge kawani lumo Mangaisé ngon. Nimpe noton tampa sane sabe lawal tajungo ngol. Numi nkabiti sane miten don miten jamondira nde lawal wangol fondi tite tawe dumpoyay. Gamnangude wala neto wala fu lawangol yurita. Ndene komintondi siwindyo ono wondi satorma sane hande. Lawangol du, lawal mangol no andangol. Ngol sogeji kawjiti fila ndenagu tokata njapabo. Nde bono ndaji ngati.
Mam les interventions de FDS.
Hawrinde gon waɗama to enɗan Bouza ɗum ɗo hawrena hono himɓe laatiɓe golloɓe dow filla ko darto jande to enɗan nder département on enɗan gam batte Allah ɓe ƴewno e jande nde wonno yaara sabile département Bouza tawi kama hitande hikka jande nde enɗan waɗa e sembe ɗum ɗu konɗan waɗdi ko fawara joni ɗu konɗan ɓe gaɗi jooɗo kalen o madan Issa Husseina kañum woni goto e golloɓe hono fawara joni Sanusi kawjiɗi jande département mo Bouza nani ko haalni bandi min Sanusi Assoumana gonɗo to enɗan Bouza.
Le département de
département Mobouza notawa der gure e kokkay jande bibbe rewbe sembe do sadaramaaji rafi jande bibbe rewbe wadi gomnati on joddini kulle gon ko dartinta di labi do gattol jungo horebe jangirde den ganno wada jangobe ujinaji chapande joyi e jiego o hekeme nayo e chapande jiego e nay der mabbe bibbe rewbe ujinaji sappo jeddi e kime jeego o e nogay e joyi kantawa ko ummoyto pecce chapande tati e nay do hermin gonga minen ko min gidi dimma on beydo burani dum wadi yewtereji pindinol dunne gan beydari hebe
to e ambes
madan Issa Husseina noni kawjido filla jangano sukabe rewbe to en den departement mo Bouza region mo tawa noni hande de enda hono fedete CNT hawrunde syndicatji gollob leydi Niger haali hala mun do filla ko darto etol janginobe ligotobe ko wada sappo jo yaade sappo jeego leru jie jabbindu to dum wadi ko fa anden ni hon beteddo Seyni Haruna goto e mabbe hono o yewtide bandi beteddo Alamin Washar do filla ko be kaldum enda
CNT dans sa
CNT dar hala ka wurtini yasi holli mette berde mum no gomnati on wonno yaada e gollobe gollobe liggotobe he kojaabe do jonde gomnati moy fu accaka illa hitane dubbe nakidi e jetti kambe puddi ibe kolle torra der fi golleji mabbe dum wadi min kawri min burtini hala yasi minen yama he laamu jaman je tabugu warta dow laabi lobbi ko wonnata gurnangol lobbe hedo ko ciewata keptol tawtawul janginobe wurtinangol gol wonnata laabi jandeji leydi men gan ko CNT yidi jande lobbere hebe
2018 de bonne qualité
na wontir sappo e jeetati yaade sappo e jeenayi lewru utunu gonɗe nder mum ni fijo kollol waɗama dow filla ko darta ko ete tande to enɗa a fudda ka ley département mo Ingal région mo Agadez ɗum nennene kadi tande odu konnan kulle no laateɗe jimi e bami noon ko watto yaade e fawar jondu konnan ni yimɓe bellaɓe golloɓe ar filla durgol nennene kadi fa keɓen paamen ɗum woni mafari mum e ko ɗum wonani tande on enɗan ni Gilles Ogué o haalani ɗum bandi min mbiyeteɗo Anice Karim to enɗan Agadez.
Tende fuɗɗana nder cakantaraji sahara tende harfere bellare non hano wawru non ko golloɓe jungo wattanta guru haɓe fawoɗa deni iɗum fiye sayko begini ɗum wi'ete tende iɗum watta neɗɗo woma siryaki tende gonno ɗon ko fiyante moyanɗa no waɗan fa jomum ummo daro e koyɗe mum heɓa jam gonga non hunde non ko welimin minen ñaago ɗum yaari yeeso ganno yaran fina tawaji amin yesu
de garantir la pérennité de l'agriculture
na wantiri fedde ten ACD dum woni fedde na on waddore balla mum dum do filo ko darto fina tawa e yaadu yeso hawtade OIM kan woni fedde leede duniya hawjina filo dilla wambe leede leede be ngadi hawrtere mawde jooda kalen kenyan kikide gam batte do andinde e firdol ko e sukabe ummatore do filo ko darto jahalde ko nandi e mudum dum dum ko ndabe ngadaina na alhal hon tiyatar na en to wete sare zamna bangerno jan lewur zender nenene kay bandimi tato Ali Keita kande yefordo e batu on enda o yewde beteddo Mahamadou Hamma Souley latido goto e fawar jon kawjido filo ko darto gollal jimi e bami hono hawrinde enda.
C'est un théâtre qui consiste à présenter.
Théâtre o hunde non ko lati min gattata nodo na min kolla wakati de min jano hedde nimbe der bangeje den min jama dum en dume suli dum en himbe wuro ben du njia ko emun lay théâtre on den no wite jamaa je ngara jeba théâtre on pilo mosala ko suli dum en o wadi du on jile ko holla der théâtre on suka bo ma tore kebobe sadoro maji ben be gatta joda kale fa be keba na du sala hunde fu sai habo ko be mila no hebante dun dabare tawdi no wodi laabi tokketedi ko hakkeji din tewte hunde non ko fedde OIM de tilsini e wadede wadi ne ko jipti leemu
c'est en train de donner ses fruits.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi tatawat under duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mido feccide dum
en gari e yewtere men pindinol hande studio kalangu en kali hala leydi Niger no tawa der leede jiyaade leede Sahel goddo sadorom har filla ko darto wonji tagol mbakaaji kany e wonji tagol wakkatiji dundu kondana jaa e kulantareje ngarde jamande endam dum waddini ko goto gollowo SNV mbiyetedo Mustapha Sow o hali o leydi Niger sadorom mawdo won har filla ko darto leede kany won ko gollirte har filla defu e ko nandi e mudum dum do sadorom no dum wadda seeni e ket nana yewtere makko do filla ko darto kulantareje den endam.
La COP, le Niger, en tout cas, a pris cette décision.
Ewa kati haurinde do fila batitol mba kajinde ko wite kopo Lady Niger hoji lawol do ndarde no mosola heporte do sator maji kodun wadonto. Gante utude kule goli tirde late. Nderdubi ujinare ekeme jena e chapande jetati fila batitol mba kaji kodun remanta sigila mauto do fila ngoli do katan zamani goli dama. Deidima kote utadun heutaka. Waɗi du pelle gonɗe jonde hore mum biteɗo ONG ji ballude gomnanti nder duɓujinaji ɗiɗi e sappo e joyi pelle balloje ɗen ngaɗi katane jamani ɗe gollidita e leɗɗe sayni huɗo maaro tamako ngam kanko woni moƴata kano neɗɗo no yi'a nder kampaniji to maaro fonditirte ton huɗo kon iko woppi ndenne kanko no wonno nawtare min teɓi dabareji golliditteɗi gon baka ɗum ɗon wala hen projet on dara kinana nder duɓujinaji ɗiɗi e sappo e joyi no wodi kadim dabareji goɗɗi kawon gollidole julɓe ittedeɗe ley leydi Niger ɗe ono wodi huɗo gatte ko tame kan huɓɓirte kulle kewɗe no tawaɗe nimɓe keɓayi andude dow mum kasi gomnanti hawri projet ji gonɗi no mballa ɗum e dow ngol lawol yaade gure ladde nder gure laddeji ɗin ɗo ɓe ɓuri gollididde e kulle gom baka ɗe min gaɗi ko heyɗi ɗen ɓe mbaylatakone ngam ko ɓe mbowino ndenne sani kumpintinol mangol waɗe dey ley ɗum fuu nde nimo hoƴƴi misali katane jamani ko huɓɓirte tame maaro ɗen golliroɓe no ɓe no ɗuuɗi sanne no waɗa nimɓe ujunaji jeɗɗo dow ujunaji sappo e jeɗɗo woɗi filla to kulle gollirteɗe ɗe heɓte du saɗorma ɗum ɗon du no woodi hanana gomnanti hooƴa laabi nimɓe wuroji ɗin to ɓe jata ko ɓe keɓa ɗi
gollitirɗe
do ɗum habaru yimɓe fulfultili hannde seni elen jon kam oleydi hewtina en jango keddi jaam ar waddu mballaga muɗum ko nanɗo habaruji emin hoorana yoto assalamu aleykum mbalen to jam wali
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
nder gallu ñamay
ɗo radio enfani
lambaji hembre fm
agades
ɗo radio nomad
lambaji hembre go'o e toɓɓere jeenayi fm
arlit radio ikokan
ɗo lambaji capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o fm
difa
ɗo radio enfani
lambaji hembre fm
doso ɗo radio fara
lambaji capanɗe jeenayi ɗiɗi fm
filinge ɗo radio muria talka
lambaji capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere e go'o fm
tilaberi ɗo radio tebonse
lambaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyi fm
maradi ɗo radio garkuwa
lambaji hembre e jeɗɗi fm
tawa ɗo radio tambara
lambaji hembre e jeɗɗi fm
zender ɗo radio sukura
lambaji hembre e joyi fm
studio kalangu